chikofune mirembe eri nyeri awaluka ko kulibumbirira lokulitu sawoli wanira byafujja ligonda majazi mu kuliwangaza to kuimba kwampanula yeri mu balenzi engera bwe kwanjolekeze mbugo kuganja bolaya chenale seyusi kya muzanyo nzambi abazungu gwe bawembeje ave kigerere ekkula ly'olukalu lwa Afrika eka nasula nga ndi misinga mpaka buddeke jenge obwanga mbwolekeza Uganda mu ndeke anti omutima tunumira ssaabasajja wamma wadde ndabika endaganga bwe nsuza emirembe naye ekyoto kwensitamye wange kya busaana nadduli omulanga gw'ebbali ngezaako naye omufumbi wa wakambuze ndi mwomu tabadde bangi naye omutuufu ambuzeemu amasanyu gaabatiridde okola obutonzi ate nga ne benzaddemu ebbali buno bwe nnina bandaga January kye baliko si kya bufumbo birungi kusaba okkirize nkuyite mukuuma kuba embaga eri gy'omanyi emenya ebidaala nyamba wadde digurizi kyakuuba ebinyiizo bye nkuliddemu binaawewera awo abadde ampakatiibwa lwa buwulu njagala nfube n'obwana bwe nnina okubukuŋŋaanya ngeri gye kyannema okuzaala mwomu busaanira bukulire wamu olwo okumanyaŋŋana sikyalulunkana na bino bintu byansi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baakatumwetege tumugayeeko lupya sabye mbawummulirekewo mirembe sikyalulunkana na bino bintu byansi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baakatumwetege tumugayeeko lupya sabye mbawummulirekewo nayimbadde enteso ogimale nga tuli bafumbo egy'emibiri gy'abawala gya kupaala sikulu okadiyira neyo mu bibiina ne bw'osoma ekitiibwa n'otafumbirwa mmye kira gweno okikolako mponya obuwulu ne banjogera kakulati yaloga nzani nga yesu bamwogerako son of god abaganzi b'oyitiddemu okunzwikiriza bandibanga be baakulaga mayisa amavondo naawe oteebereza kwagala nkuveeko onondo jjudde ndobuko n'enkovu nga byabaganzi mbonyebonye ekisembayo leka mbiveeko esaala yamboneredde takyava ku mumwa naye nga kingakatako bba n'omufumbi gw'oli kumakuma n'obwana wange wamma wadde nga nzadde bungika ebbali eyo mukama bwalisalawo nti n'okusookeyo baana oba nkuutirirako bambi kumatirangana kimanyi oliwo banyo onga nkuleseewo amaziga mwe ndibasisuubira bukuusa bangi abakaba bagamba kakubye olw'ebintu ebirekeddwa bali abagenzi sikyalulunkana na bino bintu byansi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baakatumwetege tumugayeeko lupya sabye mbawummulirekewo mirembe sikyalulunkana na bino bintu byansi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baakatumwetege tumugayeeko lupya sabye mbawummulirekewo mirembe mpita baganzi emyaka gye mbabadde mufunye okubanguka mbadde ng'omusiri ogw'entula walukaga banga lyonna n'entunula nkulubagana lyaki kankwagaza ekirwi balibbo bajigijwe newa omuganga gye banaabira ebibamba ensimbi bagabulayo nnyingi naye ow'empisa ne bw'abeera mu byatereera mu ddya n'omwana bw'abafiiramu kalenda munda empeke za famire baalinga ng'abaweme ebyenkya balibijejemba batyo bamukukadde n'ebibuuzo balibiddamu bebbolyabolya bamutwabo buli ababaddemu akubikkulira nkove ezimwetoolodde ssebo obulenge ku nnusu bafaananako ogenjuki okuwooma alala nkoma n'abakizaako okuzikusiiwa yakubeera ng'azuukira mbagenzi munange ng'okkiriza n'omponya obuwulu emitasala njala n'endyabuula abali mu kwanjula mmanyi aligenda takkuse mpozaataze okwesiba kuba kapira sore nalwawo singa ndi mugaga ayitibwa mpozi bifekera nalala yaleeta loole bw'ati okwera nanju sirittukidde mu kkubo ly'abaabasanga kenfunye okuntega amatuntidde katonda n'owuliriza ebigambo by'omwavu engeri gye bitatera nnyabo kuwooma wojja omutima nsaba lugabaage mulire cyoya sikyalulunkana na bino bintu byansi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baakatumwetege tumugayeeko lupya sabye mbawummulirekewo mirembe sishalulunkana na bino bintu byansi emyaka gyamalala lengera njivuddemu paka tumweteke tumugaye kolupia nsabe mbawumulireke
www.mp3ugandanmusic.com